twera buli omu mugamba ebyamanja kubanga mbikuma leze engeri gyempepeya yegwe eyaponye naku engeri gyempulira sanyu lya buli lunaku Sabuka wabaroli mwana wa mama nze mpulira sanyuso tuke limbanga yakazalwa nge yakakulaba okusoka okutta omutima n'ogusika mu lulimi olwangu ndi bukiika gwe nambano limu kisooka yeah.